mapenzi bahara, sivumili tena na sirudi nyuma.
Bado nakupenda, ila siku mie mami nakupenda, sijui ulikoenda, najuta tena sana kukupenda. Bado nakupenda, ila siku mie mami nakupenda, sijui ulikoenda, najuta tena sana kukupenda. Nisha kupenda anjo ni kupe lavi davi. Ni kupeleke nyumbani ote kwa daddy na mami. Usigize hao sharo baro na walami. Nisha kupenda weni wangu ma, sita kutende girl. Weni baby mine nikikwona na furai. You are my number one wangu we malavi da. Njo kwa fedishe duka cheze pakate. Kama sita kuna ma mina kusara. Kama sita kuna ma mina kusara. Duga duga dala ya wakoda heri. Donga weri sapina donga weri. Duga duga dala ya wakoda heri. Donga weri, safina donga weri. Njo nishike mikono, sita kufa miro. Nishike mikono. Hawapendi wengine wana vitina. Baby, we unanifa. Malegi, sito kata tama. We ni wangu shore, ni kushiki kidogo. Yaye, sita kupa kisogo. Sunajua na kupenda, baby. Picha zako miuona daily. Njoni kupepa vicha, njoo lady. He love me real, sio maybe. I see you mommy, I see you mommy. Nakupenda, nakupenda, wewe safina. Nakupenda, nakupenda, wewe safina.
Baro nakupenda, kila siku mie mami nakupenda. Sijui ulikoenda, najuta tena sana kukutenda. Baro nakupenda, kila siku mie mami nakupenda. Sijui ulikoenda, najuta tena sana kukutenda.
Super producer, wa guzie guzie wa.